This is an MUT Radio podcast.
Fortunately, we had some technical issues, but sounds like Tetelingo man ngasabi. But right now, I have a flash maestro in the studio. How you feeling, good sir?
Ukuze ukwazi ukuthi ufinyelele la ufuna ukufinyelela khona kodwa so far ngingasho ukuthi so good.
Awuthatha umlaleli umbeke in terms of igama elithi flash maestro liqhamukaphi?
Alright. Ngizoqala nje ngegama lami langempela mfowethu, igama lami langempela uSibani Sihle yabo. Ngomuntu ongathanda ukuyidonsisa futhi uma ngabe nje ngenza izinto yabo. Ngisheshe ngiqede yabo. Ngicathi ayazi superhero futhi Flash futhi.
Uthi sheshe ngiqede shitsini manje.
Nah, kodwa phela hayi zonke izinto. Hayi zonke izinto kodwa nje futhi like I like to get things done. It's done ngesikhathi yabo. Nje.
Sure.
Ngelowo muntu so igama la Flash amajita ke yathi hayi futhi ayashesha ngingamazi kwayona ke lo superhero ngagcina ngo Flash kanjalo. So kuthema ngiqala ngenza umusic bengishaya ama beat yabo ngithanda ukuthi ngirecorde lapha yana futhi ngizama ukumixa yabo.
Yeah.
So umjita wami kwamakhelwane like he called me a maestro yabo ngaleyo ndlela. So ngabona sino yazi ngivele ngihlanganise indawo nje lento kubo Flash Maestro. Yeah.
Oh, so imuqale ngakuphi? Did you start making beats or was making the music intevele yaqhamuka konke kanye kanye?
I-journey yami yomusic iqale ngo-2010.
Yeah.
Bengisempangeni mfethu ephathane kwesakamthetho asinabafowethu lapha yana ababebadala nginami beyenza lento le. Yabo ngase ngithi nami iphethi ngiyayithanda ukuyenza nami lento ngangenza ngoba ngibona bona benza yabo.
Yeah.
Yeah. Like ngayenza 2 years ngase ngithi hayi ngifocus esikoleni ke emva kwalokho yabo ngiqhubeke nokuyidansela ngoba ngangidansa futhi.
Yeah.
Kuthe mase ngenza unyaka wokugcina mfethu emfundweni ephakeme yabuya le passion then ku laptop yami ngangithengelwe laptop ukuthi ngi practice programming. But the software yokuqala engayifake Fruity Loops lokho yayithengelwe khona i-laptop kwabe sekuza kamuva ngaqala ngenza ama beats futhi back in 2017 yabo.
Sure.
Kwaphela unyaka nje impela ngiyenza ama beats engekho umuntu owasebenzisayo ngakhumbula ukuthi hayi man ngangibhala nje.
Yeah.
Yabo ngase ngithi hayi angiwasebenzisa ama beats ami futhi kanjalo igama lalokhu likhulu kanjalo nginganakile ke mina ke ngibone nje nami sengumuntu ngithi hayi bo ngempela futhi
kuyenzeka.
Yeah, kuyenzeka futhi. Yeah.
No ngiyathanda leyo usunesikhathi eside use gaming right yine kwenza ukuthi lokhu uqhubekile uSpan.
Yabona ngo-2017 ngiqala ukwenza ama beats khona. Sure. Leya fire leyana mfethu engangibuya ngayo yabo and ngicathi yakhumbula ukuthi i-hip hop ngaleya mnyaka leyana. So nje inspiration ibiningi mfethu yabo.
Sure.
Like into engayitshela yona ukuthi ngizoya lapha yana it doesn't matter how long it takes yabo and ngiyabona njengamanje ngiseparking yabo.
Sure.
Ye industry yabo njengamanje ngiyayilula yabo kushoda ukuthi nje ngivule lo mnyango lo ngidlale nezinye izingane. Ngiyasibona isikhala sami sikhona sona
sikhona.
Yeah.
Angazi umculo wakho nabo ngathini unakho ukuthinta so music holic kanje
iphezu ngiversatile
like if you were to noma singasakufaki like a boxing but if you were to describe your sound to someone olalele njengamanje how would you describe it?
Mina futhi i subliminal character yami ingabade yabo.
Sure.
Sure. Mostly ngisebenzisa isiZulu mangicula. Yabo. Kwesinye isikhathi ngiyaba nesinto phakathi engomeni, kwesinye isikhathi ngibe soul touching, yabo, kwesinye isikhathi phezu venek, kwesinye isikhathi ngiya trapper, yabo leyo nto leyo. Ngiyakwazi ukwenza konke futhi engomeni eyodwa.
Sure.
Like uthole wonke ama elements. Ngiyakwazi futhi kube ngathi mhlambe besibaningi studio yabo si record ingoma ngiyiculele mina, ngiyibheke mina, ngenze yonke leyo nto leyo. So now music holic phezu kukhona lapho ngeke ngathola khona ukuthi hayi bathi mina mina no music holy khona into ethize yabo done lapho le nto ngayizwa ngingakamazi kwayiyena u music holy ngitshela abafethu elokushini ukuthi hayo fethu yazi fethu ngikhumbuza u music holy oshaya kanje ngathi mangimuzwa ngeza ukuthi hayi nayo insizwa fethu hayi ikhona yabo le nto there but emva kuba sengimzwela u music holy ngazama ngakho konke okusemandleni because ngangibona ukuthi i direction yami ibheke ngakuyena ngathi no man angizama ukuthi ngihluke. Yeah.
Mm. No ngiyathanda leyo because empilweni vela ngithi siya siba nama inspirations.
Yeah.
But at the same time kubalekile ukuthi ube ne identity yakho njenge artist.
Yeah, kunjalo nje futhi.
Sure.
Yeah, ande ange ngize ngithi mhlambe kukhona umuntu engifana naye manje ngendlela esekukhuleke ngayo kulolu hambo lwami lomculo. Ngo Flash Maestro nje ngo Flash Maestro akekho umunye umuntu futhi owenza ngalendlela mina ngenza ngayo.
Dako. Ah masikhulume ngeke ngiyabangena. That was your first radio single, right?
Yeah.
What was the inspiration behind it? And nakhona you also got love from Ozakwethu Kaga CFM.
Yeah.
What was that moment like for you?
Athi ngiwuzwe kahle lo mbuzo like from ukuthi ngiqala ingoma ukuthi izibe khona. All right. Ngangise studio ngingedwa like ngibuyisa nje izinto esezenzakalile throughout the years ngikhona la eMlazi.
Yeah.
Ngibuka ijourney yami yomusic ngibukhona ne hood versus hood lapha ngangihamba ama rehearsals yabo umuntu nje wayehleze performer like bring new songs every time mhlawumbe ukuthi ngizo showcase ngazo ukuthi I can compete with other niggas lapha yana Ebert Center yabo
yeah.
I like ila engabona khona ukuthi nami ngikhona amongst abanye abafethu asebenesikhathi eside beyenza lento le. So ila ngabona khona ukuthi yabona nje ngamanje ngiyabangena and ilento njani ukuze kuqhamuke ihook hayi ingoma angifaka nge-effort eningi kwavele nje kwazenzakalela ngavele nje ngajela nebeat ngase ngixile kuthenini ngivele ngibhala amavisi abantu bayithanda ke ingoma sibadlile abaningi
sidlile ubhedo
yeah.
Talk of the town. Dilika yalandela.
Yeah, idilika.
Hamba no MC Crank.
Yeah, kunjalo nje mfowethu. Ingoma nayo leyo esiyenze ngonyaka odlule, kuqala unyaka. Omunye wabafethu engahlangana nabo kuma rehearsals e Hood versus Hood.
Sure.
Ngawuthanda umsebenzi wakhe u MC Crank. Like besiloko sikhuluma futhi ukuthi hayi kuzomela sisibane, kuzomela sisibane bro yabo le nto le. Hayi safika ke isikhathi sokuthi ngim invite e studio. Yabo sahlala sasibana yaphuma kanjalo idilika.
Take me through Hood versus Hood, right? When you say ama rehearsals ni prepare ukuhlephulana nje straight.
Yeah.
What's ni shaya kanjani then like ni man rehearsa umuntu ufika vele usenento azoyishaya noma nizobhalela khona, what's the process like?
No. Kahle kahle kuma rehearsals eHood versus Hood kusuke kuperformwe ufika nezingoma zakho eseziready.
Oh yeah.
Yabo ngoba kuHood versus Hood kudlalwa ngezingoma, kujajwa ngezingoma ukuthi imnandi yini, uya sticker yini kweconcept yayo ingoma, like indlela yokuperforma ngayo, stage yeah. presence yonke leyo nto, like kusuke kuqeqe usukuqeqeshwa lapha uyakhuliswa futhi. Yabo. So yeah, into kanjalo nje. Umuntu ongathi akayazi Hood versus Hood ngathi akalandele ipage le KZN lockdown cipher ila izobona khona ukuthi kahle kahle kusuke kwenziwani. Yeah.
No, ngiyayizwa. Khona umbuzo engifisa ukubuza lana. We especially kwi hip hop, right?
Yeah.
Into sesiyibonile kakhulu especially ngolekhona lo nyaka la uBig Zulu khona ke adisa khona igame yonke. Adisa khona wonke umuntu. Do you feel like, because ngiyabona kunama collaborations enziwayo kwi hip hop as well.
Yeah.
So akuhlezi kugcatshana, but ngokwakho ukubona, I just want to get your opinion kule nto ukuthi do you think ama beef ayayisiza hip hop?
Ama beef wayisiza hip hop nalokho ahlukanisa i fan base yabo, kodwa mina mangathiwa ngichaza ngalendlela ngi-understand ngayo, mangathiwa ama artists aya collaborate.
Yeah.
Iningi indumezulu engenzeka yabo, kunokuthi kuloko kujikijelwana ngamagama ngoba nama fans lokho yabo. Kanti manje bayahlangana labantu laba, bonke labantu abasuke bephikisana ngalama artist lawo bazokwazi ukuthi behlangane bekhulume ngento eyodwa.
Sure.
Yabo, it's solid.
Amantshontsho, that's what we are gearing up to manje.
Ha, kunjalo fethu.
Indaba kuthiwa amantshontsho.
Amantshontsho. Let's say njengoba ku Saturday namhlanje. Umcimbi wami lo engiwenzile.
Sure.
Yabo. Ngolwesihlanu ngizoginqa inkomo. Yabo. Hayi ukuthi kuyadliwa kuyabuswa sabamba amantshontsho lapha ana vesi lawo maqatha ombali ukuthi kade sihlinza. Yabo
lo nto le.
Emva ukuthi kade sisebenza.
Sure.
Yabo. Sisabamba nje lapha nalapha yana kodwa kahle kahle into yangempela izoba ikusasa. Yabona abantu bazofika ngobani ngo1 khona la ngizobe sengidedela khona ithebe abantu behlise yabo kujatshulwe kube mnandi kube nje ya
kushuthi usandlalela
ya ngisandlalela kahle kahle ngamantshontsho
siyapi
sibheke kwisithebe nje uqobo laso
yeah so is it like
isithebe ngizobe kwi album
album
yeah
uyahlela into zakhe
Yeah, it's terrible so we album mfethu. Yeah, akumele kuphele lo nyaka singaphumanga naso.
What's the concept behind Isthebe?
Isthebe ngizobe sekudede akukho uhlobo lwenyama ongeke uzulithola isthebeni, uzobe uthola wena sibindi, uthola wena inyama yangaphakathi, uthola wena nhloko, yonke into ongasecabanga nje enyameni uzoyithola.
When I got to uyenza ine bigqugquzela ukuthi yazini okay lengoma iyangena la lengoma iyangena la oh say singaphumi album la
yeah
uzidomula kanjani ingoma uya ngokuthi oh mhlambe kune team engiyibhekile noma ngiyabona ukuthi okay la inyama yangaphakathi ngiyakwazi ukuthi ngisatisfy usibanibani.
Yeah.
Oh okay la inhloko ngiyakwazi ukusatisfy usibanibani. It's in the process yakho ngenkathi uyenza the album.
La ngiqale ngaya la ngiqale khona buti ngiqale ngatshala.
Mhm.
Isifande sami sasikhulu zamile ikhwebu.
Mhm.
Yabo. Ngithema sengizokwenza selection yamantshontsho ngiqale ngawo nje amantshontsho.
Sure.
Yabo. Ngabona ukuthi okay amantshontsho kahle kahle akhuluma ngezinto kakhulukazi engekudala zenzakalile kumina yabo ngikhuluma ngami mina kuzo zonke lezi ingoma lezi sithebe amantshontsho yabo
sure.
So ngiyabona ukuthi abantu njengamanje bengingathanda ukuthi bezwe leli side le story sika Flash Maestro okwamanje so ngizobanikeza lokho kwamanje so isithebe sizoba sort of a continuation kodwa enokujabula futhi phakathi kuzobe kuyama mixed emotions akekho umuntu ongeke azayithola into yakhe kwisithebe yeah
ngiyathanda ngoba sesilapho what challenges mhlawumbe iziphi ingqinamba othe noma uyenza le album wabhekana nazo
we body angabe ngiqamba manje Kabe ngiqamba amanga futhi hayi azikhinqe nambe ngeke ngale into nje ngahlangabezana nazo ngenkathi ngenza zonke lezi ingoma yabo ngoba ziningi like nakhona kwisithebe kade ngihlomula nje isifande kuningi ukudla futhi kuningi
singalindela bani kwi album oba bafakile oba mhlawumbe obufisa ukuthi bebe khona but ongakwazi ukubathola noma nje yonke into yakhe ihambe ngomumo
okwamanje ngingasho ukuthi since ngisane isikhathi esanele sokuthi ngisikhiphe isithebe angeke ngize ngisho ukuthi sesicomplete yabo kodwa kuningi ekusamele ngikwenze kusona ukuze sibe yilento le mina engifuna ukuthi sibe yiyona isifiso sami okwamanje ukuthi kube ebe khona u Le Capra kuwona manje angazi noma kuzogcina kube impumelelo yini kodwa baningi abantu engisebenzisana nabo Connor Smosh North Coast from Eskawini Richards Bay bakhona o Jockey ebonela like khona lo mfethu wala eThekwini ukuthi ngibuye ngikhohle igama lakhe bani manje kodwa ke baningi abafuthi abanamathubo ukuthi bengakwazi ukuthi bevele kuyona le nto njani iproject yami khona nokhuloji kuye nesisibana naye estudio
sure
yeah
zingaki ingoma ofisa ukuthi zibe khona
ezishumi nantathu zizobe zanele
ish na hiyo hiyo before sivale ubuyingxenye yekumisa as well
yes
benenzani lapho benibhala what was the process there
all right ekumisa ngaba nje ne privilege ukuthi ngithiwe sengibizwa for a studio camp ebesihlanganisa ama artists khona la KZN yabo sasinezinsuku ezimpili kumele sicompile i EP igama layo sounds of the street yabo so bese no Saturday no Sunday sahlangana nabantu abasha then kwangumele si fulfill itask esasinikezwe yona sawenza two songs ngo Saturday sawenza two songs ngesonto kwathi ngomhla ka 26 February because bekwenzeka ngo November lokho 26 February bekuyi launch yayo lento njani Sounds of the Streets even though ingakaphumi yabo bekuyi launch ngayi launch sa security booking kwikwande festival bese iperform ukuqala ngomhla ka 20 March at Durban Convention Center something like the ICC
like, yeah.
Bese performer si Sounds of the Streets sayibulala yeah sayibulala futhi ingoma ze Sounds of the Streets is all four zingaphuma noma inini and lindele into enkulu futhi lindele into enkulu kusetshenziwe lapha
ama artisti asafika mhlawumbe asafufusa as well mubu akubalekile uthi nawo awathathe lama opportunities akanje
yabona ama ukuthi khona la wasafuna ukufika khona uma kuqhamuka ithuba ungalithathi kancane ungalithathi kancane mfethu bamba noma ngabe yini eqhamukayo ubone imphumela kwesinye isikhathi ngeke khlize khamba ngale ndlela kusuke kuhlelwe ngayo yabo don't always leave a room for a disappointment yabo don't le kodwa ke just believe ukuthi wena you got it and uyazi ukuthi ubheke phi
danko before sivale bookings sithola phi socials
okay igama lami njengoba ngo flash maestro umaestro with the y on our vowels okusho ukuthi mystro yabo uma ungisearcha ku Facebook, Instagram, TikTok,
sure.
Flash Maestro ngendlela nje efanayo. Ilapho uzokwazi khona ukuthi uthole i-content yami, ukwazi ukuthi uthole ukuthi kwenzakalani ngo Flash Maestro nama updates nayo yonke into. Yabo eyenzakalayo ngempilo ka Flash Maestro nomculo wakhe.
Danko. Nizweleke bafethu from U Maestro's mouth to your ears. Akhona amantshontsho. Here's the album. Salungisa kahle into zakhona seshilo ukuthi ufisa ukuthi kube khona obani but akapheli ngiyazi ukuthi usazobuya as soon as isiphuma isithebe kumele buye vele sodla
hawo na kanjani bafuthi ngisazovakasha la ekhaya kukithi phela la ngihamba ngeenyawo mangithanda uma ngifuna ukuza la
injalo impela indaba sivala kanjalo ke mlaleli from myself uKhaka Qwabe aka Mcondo Bomvu manyathela ngeyinali dipo sop umhlabu uzotshopeka catch me next week Saturday 3 to 5 Now we have the Hip Hop Chamber. Hlezi kulethela abantu abashisayo. Besilethe Flash Maestro namhlanje, kanjalo no Forex Jaguar. Zikhona mhlampi ibongo ufuna ukuphuma ngazo.
Angiyona insizwe ethanda ukuyibongela. Angiyona insizwe ethanda ukuyibongela. Ngiba nesikhathi sami nje sokuthi ngiyibongele bese nginikeza abantu ngithi hayi bonani ukuthi kade ngiyibongela kanjani.
Danko, but as she know that Touchline King Kid simphuba ngabo Azish.
This is an MUT Radio podcast.